everybody.
Hey.
Habibi Lozi, kipenzi changu cha kama, mina wewe hadi milele. Komesha wachokozi, wabaki kututazama. Toa toe, jasho la nywele. Nimesikia habari, eti kuna mtu
Bendi nicheze shengondo, ai tulicheze ngondo.
Tell